This is the hee ho song for the hee ho crew with the hee ho dubs. So watch out.
When I say
kumekula wacha watu wote waliye bebe kula ha anakula nini hey wasichana wote halafu wanaume wanataka kuniua hata hawajui mimi ni mnoma jo sikiza kitu moja leo tawatuma paka mtapata homa halafu mimi nataka kila mtu hapa seme ha
argument, people work hard. Skills come with time, come on, metia BD. People don't learn cause they just want to earn. Bila skills, monta trip, paka, monta hepa, baby. B to the E, B to the E, C, O, O to the L. Flow, so, get the yo-yo. Make you feel so like you sit on the flow.
Ain't mean I'm afraid. I go ahead, I know my own radar. Reach till the end of the world with my dreads. Medical information is all I shall give. If you want to show me you can act like a fool, then go full fools, cause I fool. If you want to show me you can act like a dick, then go full fools, but the fools. Halafu wanaume wanataka kuniua hata hawajui mimi ni mnoma to sikiza kitu moja leo tawatuma paka mtapata homa halafu mimi nataka kila mtu hapa seme